names, oh, na 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 na. Call me a robot. You my lover. Kashipu mwendo kama twiga. Unanikosha na vile tunavunja mbo. Yani ulivyo chombo mwanzako nisha sama na kwambi. Kwako niko loyo, chochote unataka unaniambia. Hey baby, kuna hapendeo na vilo nani bamba bamba sana. Nataka tukeshe leo na vilo meniweza weza sana. Nataka si tuende mbali, tuende mbali. Nataka si tuende mbali. You know that I love you.
Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwone gavana jo natuogele.
Kisha twende Kisumu, tukule samaki ya momena.
Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwone gavana jo natuogele.
Kisha twende Kakamega, uone na mita nililelewa.
Oh yeah. Oh na 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 na. A big classic 006. Thank you many pana fasi na nene pa baby na enjoy. Penzi lako la kifani na tosheka baby na enjoy. Hakona macho kupendeza meni metoka machu. Na vila mechachisha kwele Mungu amejibu maombi. Baby kuna happen leo, na vilu nani bamba bamba sana. Nataka tukeshe leo, kwa vilu meniweza weza sana.
Nataka si tuende mbali,
minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali,
minawe.
You know that I love you.
Nataka si tuende mbali,
minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali,
minawe.
You know girl I like you. Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwone gavana jo natuogele.
Kisha twende Kisumu, tukule samaki ya momena.
Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwone gavana jo natuogele.
Kisha twende Kakamega, tukule kasembe na kakuku.
Nataka si tuende mbali,
minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali,
minawe.
You know girl I like you. Twende Mombasa, mwone gavana jo natuogele. Kisha twende Kisumu, tukule samaki ya maomena. Twende Mombasa, mwone gavana jo natuogele.